Inamanisha kutoka hapa jotu na mix Shada inalula mina jing matagzin Sezo shori anarusha nisha sianda kwa sin Ati, gyo kama mitu pige makofi 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 Tupige makofi Tupige makofi Tupige makofi
Sianda ina club kwanza baby ukitoa kuna ni mada nina dry hella baby juu ya ass kakikula hiyo solo ndio najua una ass hiyo dira unafani booty pant unafaa pale coast kwenye beach utajua you are my bitch si utani hiyo haga itafanya ukue rich wengi wana meza mate but tutadu nini tipito 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 club covid ati mimi ndio gwash toko nilikuwa na snadi na chai kimangoto sio moto nikipaji kushika pesa jo mtoto hizo bossi awangati bazu nikibanja wote wanakula moto Wana digi mkono zangu zimeja Tuma ngoto watoto wote wa ujua mi Mudi fimbo moto Fimbo moto
Gyo kama mitu pige makofi 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 Tupige makofi Tupige makofi Tupige makofi
Fande
Geuga mami nikupe juma ya doshi Toto semebeba kola bigina ni comfy Soft, very spongy Muka teka ndani ya keja neka nyororo kwa konji Kurombo tazi na didi jenda juni bounce Bounce, baby suni shike kani sanse Neta hepa wera ndoka pungi ni kasosi Uwe, na baby ni na chuma ya mdosi Ni wawe, mudunga masindano kaza hosi Na piga misumari juku mbao josi kosi Gai, 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 gai No moka na ni bayi ndai ni pate niko hai Kivaingo inapenda kuriri mama nze kazi meniwai Walai, hili ni uze mayai Kuliko joni sote adi ni jite uhai Uwe, uwe, uwe ni ya fande
Wow
Gyo kama mitu pige makofi 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 Tupige makofi Tupige makofi Tupige makofi
Check it, usikuje na umbwakni Hapa zina mokre, stambui bloody fucking Nipate na geri ya mabandi walafi Malifisa, inafanyi wanga scuffling Kila mtu pia ako meda ya shabs Baking powder ndani ya maji ya ugali Vile ni kudry, utatukwa hadi round 2 Lawama badai ni kustep na mrazi Dizi na wateka, ako kudenja Tena tukisepa, leo na mfanya wrestler Ni ipaka, inagro makitesla Mechanic ba leo na kufanya titration Zile section sola ijai step on Naeza potea na zaiz die direction Kuseski ya poems zile za man solo Niko yogurt na gut, ko yogurt na gut
Gyo kama mitu pige makofi
Stray music